Ministry ya byobulamu ezemu okuwanjagira bannayuganda okukyusa enneeyisa yaabwe n'endowooza ng'emu ku ngeri y'okuziyizaamu endwadde. Okusinziira ku ministry ya byobulamu Uganda ekyatigomezebwa agalwadde agaziyizika ng'embeete z'eva ku buligo. Ministry etegeeza nti ebitundu 9 ku buli 10 ku nsimbi ezisigibwa mu byobulamu zigenda mu kulabirira balwadde nga kino kyetaaga okukyusa okuyita mu kusiga ezisinga obungi mu kuziyiza endwadde. Kamisona avunaanyizibwa ku byobulamu ebyekuusa ku butonde Dr. Herbert Nabaasa ategeeza nti kino kinsinga kikolebwa gavumenti yakutaasa ensimbi eziwera ezibadde zigenda mu kujjanjaba endwadde zisigibwe mu birala ebikulaakulanya eggwanga. Abyogeredde mu nsinkano n'abavubuka olw'okubaganya ebirowoozo ku nteeka y'okusaawa ennaku ez'okulongoosezaako ebitundu gye bawangaalira.